nyimanga nekanga buli lompitako ememe yange neyewuba wuba era omutima nekuntyemuka nenesisiwalanga nikempeo beyisemu nga setegera ono nempuliranga enviiri atakyalina ku mutwe Obangumo mutima kubulire nti no kwagala nyo Olusi nensala ombireke kubaba mbyo tunusawuka mbe Kati wacho ndaza gato chimanye nti kwagala nyo Amaso gange gachikula galwa chate kwa vika vika ko Mazee panga teni ngane tegeleza empisa zo chizu teti anti zoba mbite ziko para Guliwe mpita bego mbabo gera Mchaine mpisa ati ya lunjiwa umwana wabandi Katika nkubulire olabika bulungi buli olukedde era nkuzudde mu ekyama ate kaakano nsensedde nnyo omulungi maama kikkirize bambi nkwegayiridde nyingiza mbirozo era bambi tondeka nzeka Choyo no mole kia tija tija nyo Zabone mbare kabo kere kubo mkwano kunzi jute nyo Mkwano kunsasa nye mbisome mwono